Minutes, minutes.
You. Well, I get to the O, I get to the A. Now you know, I know. Unakwatiwa, koma za jisani, unakwatiwa ndi omenyo. Nane, dinakwatira. Kama buto, ndinakwatira player. Akuma ndi doda, gati mpila gaba na we akuma kumenyo. Kati kutiwa ba, I'm the devil, you know. You are the devil, I know. Diga kala ndiku mango tibola iwenso. Na we uku mango tibola inenso. Can't you take me back? Cause I can't take you back, baby. Umadiwa za foka zanga niwe. Ndimadiwa za foka zako nine. Umadiwa za foka zanga niwe. Dima diwa za foka zako nine. Kenji, make it up again. Kenji, make it up again, baby.
Choma china kuluma, chondi chakudabwa. Choma ndina lakwa, chochina kulabwa. Kuonesa antu, asa kudabwa. Tandi uze nitibwa. Tiziti ndina lakwa za chuluka. Zati iwe sungate kululuka.
Ine nilinako na we ukale nako. Kantimako kululuka ko. Umadiwa za foka zanga niwe. Ninadiwa za foka zako nine. Umadiwa za foka zanga niwe. Dimadiwa za foka zako nine. Kendwi, make it up again. Kendwi, make it up again, baby.
Mango tibola iwenza, bola iwenza. Oku mango tibola inenza, bola inenza. Kendwi, make it up again. Can't we make it up again? Make it up again.
Umadiwa za foka zanga niwe. Ninadiwa za foka zako nine.
Umadiwa za foka zanga niwe. Ninadiwa za foka zako nine. Can't we make it up again? Can't we make it up again, baby?